Man, the race, lazy cash every day. I don't care what you say, me no sucker pay. Money on my mind, money on my mind. Snitch sucker pay, me no sucker pay. Man, the race, lazy cash every day. I don't care what you say, me no sucker pay. Money on my mind, money on my mind. Snitch sucker pay, me no sucker pay.
Madhubuti mikakati, ili iwe safi nisiishi kibiskuti zikaferi harakati. Mjini hakuna moja, moja moja basi, peni na karatasi. Nahitaji good life ili taifa la rushwa. Man on my mind kitambo mrisha shtuka. Hakuna minisketi wala mtindi wa kushuka. Takao niweka deki kwenye mapenzi ya pesa. Bola nifigwe kasino, wanaswa alizike. Nende jino kwa jino, fisade sinipite. Kila step leki ninja, gale up my way. Kwa zile mesha kinda ni miatano tu pa day. Poteza zao honey honey still afternoon. Kiri joto wa shetani halifiki honeymoon. Buba chap chap chukulia bitozi. Midnight shwevra kutembeze we konzi.
Aso everyday. Oh mina saka play. Money on my mind. Oh, mina saka pay.
Man, the race, lazy cash every day. I don't care what you say, mina saka pay. Money on my mind, money on my mind. Snitch saka pay, mina saka pay. Man, the race, lazy cash every day. I don't care what you say, mina saka pay. Money on my mind, money on my mind. Snitch saka pay, mina saka pay.
Huwa silali mwenye doto na safari. Hospitali bila pesa sitonana na daktari. Hata mochwari maitutozo peso binadamu chali. Sina time kupoteza usela nye kalef. Tidili ni wallet bize na business ishtuka siwe too late. U big boss kutebea nimekaa. Natamani Rick Ross niwe ndugu na chapa. Nitoe na kurudisha mjini chuma wete. Kama abnian napita vipi sasa nitiseke. Lala geto ewe dumejike wege. Wenzako tunabeto hatu faidiki na zege. Na nusa pesa natepea kwa machale. Ewe demu na shoboka mimi sitoke liwale. Nione softi mini mgumu wa matendo. Man on my mind mwa city livue pendo.
Man the race lazy cash every day. I don't care what you say, mina saka pay. Money on my mind, money on my mind. Snitch saka pay, mina saka pay. Man the race lazy cash every day. I don't care what you say, mina saka pay. Money on my mind, money on my mind. Snitch saka pay, mina saka pay.
Money on my mind. Oh, me na saka pay. I saw every day. Oh, me na saka pay. Money on my mind. Oh, me na saka pay.